Umfanekiso wamashumi amabini anesibini indlela ezimbini. UYesu wathi kukho indlela ezimbini ephangaleleyo nemqinwa. Wonke umntu ukwindlela ephangaleleyo kwasekuzalweni. Indlela ephangaleleyo ikhokhelela emgwebeni nasentshabalalweni nasemlilweni ongenakho ukucinywa. Ukuba umntu ukholelwa amthobele uYesu, ungena kwephangaleleyo indlela, kodwa aphumele kwemqinwa. Emqinwa iya ebomini nakuThixo ezulwini. Uyafuna na ukukholelwa kuYesu? Ukuba ngaba uyafuna, thetha noYesu wenjenje: Yesu, ndiyavuma ndingumoni. Ndiyakholwa ukuba uYesu wafa emnqamlezweni, ethabathe izono nogwebo lwezono zam. Yesu, ndixolele, undihlambulule le ntliziyo yam, ukuze ndikulungele ukuya kuhlala noThixo ezulwini. Ndiyapulela sele undivile Yesu. Amen. Ukuba ngaba uthetha ngolu hlobo noYesu, woba ngumntwana kaThixo, noThixo abe ngutata wakho.